Yeah. Kutana na ghetto lifestyle, look left hard, vitu cheap, kyo na story nyingi, po yu msosu tusha skip. Kistoni tumepoa vitu logo na sip, nuki tukosa magetoni utatupata streets. Masela tunatafuta, tunakaza uspime, hatuchoki japa takupata msosu kwa mbinde low. Kika komando jide, mabisho watuelewi kadres code za kofiolo mide. Afu msela niko smart ya upingi, sfugi paka ila ghetto baby zinapiga katok nyingi. Life magetoni tafila tukati ringi, meza niona dogo flani la nakili. Mdingi msela niko chimbo after cash mniona na wanangu real squad kama chemba hivi ukicheck niko simple one na tinga mitumba ila na waka kavile netoka mton sometime atupati kile tunachotaka ila tukibish masela tunaridhika tunablaze vitu vyetu hard liquor so mchongo mradi wote tuko steam ndo maisha bongo.